Au ye we na kalagachan kuni nus chataranan pera manju bandaranjani he utandaranjani au ye we na kalagachan kuni nus chataranan pera manju bandaranjani he utandaranjani
konozo kalala Fanuzo tune party, asanzo dalala, asna so desos kati. Hunga so sangana, so tekela I party. Ngobaba fana nawe can't tell me nothing. Entafoka bangan, siki jimisa le cheese tina everyday. Mara sizo apa tune beef, so steady play. Jeez for heaven's sake, dalu pizu kukintimbi. Mara na manje yita ma heavyweight. Ay suga, kleva ngegu imele my suga.
Ah, makenge haigabi, ay puta.
Bambe ngama fingerprints ngoba la uhamba khona ushaya ithupha ubungazi we are the wrong crew to fight mangabuphuza fana kithuphuze right ya yeah, siyabazi the khuluma kakhulu type bizani plumber lana kuzoqhuma ipipe
oh no thina sizovala lomlomo
fana kithi sizo keeping gun briga man mina ngiphethe izinja zam joe they can give it done so check it easy son whoa
mane nginga sokuthathela ama steps mangaboni sofakela ama specs sikwenze
bize
uzolandwa clever uzolandwa clever
ubizi lokhu shaya ama packs wazi kahle ukuthi awuna next take it easy
uzolandwa clever
easy
Uzolandwa clever
Bega manje so jump on my fence Bega manje so nyuka my steps Uzobanjwa clever Ungasenzi sithatha ama further steps Ungasenzi vele sign ama check Uzogandwa clever Bega manje so landa bohata so ngene ku June July Fana kithi ubhekane nekhulu la Uzolandwa ngendlusu la Uzohlangana nekhukhula Kubo sikhuphula before isusa Bengambulali bengimthusa Habe ngimkhusa, habe ngimkhusa Hambe kasu yobabusa Basokutshela ngame Habongana basifela ngame Uthathi cover mangivela sani Masangana sokabana makomisa sokuphambana And angifuna ukubona bakini ezandleni bazokhalasa
Mane nginga sokuthathela ama steps Mangaboni sokufakela ama specs Sikwenze
bize
Uzolandwa clever Uzolandwa clever
Ubizi lokhu shaya ama packs Wazi kahle ukuthi awuna next Take it easy
Uzolandwa clever
Easy
Uzolandwa clever
Qhubeka ulibe uspeed unyathelana nespeed trap Uzogijima uzojima ngathi ufuni six pack Angikhulumi ngebeer you probably need that Street cred izoshiya ngegap like pitch black Nina man pepereza mfana thina besirebeza Nina man khekheleza mfana thina besithesha Ngizonifaka i-freestyle and ngizoyifaka ngenkani Cause niyafakana namabra njengamantombazana Aqheli viki ngingadonsa umphini webiki Somele uwenza ungangidini uzogcwala ijaridi kini Fika bakini bazama ukhuza ngizwisisa Uyadelela mane mpintshi unyathela kuphela unabriki Angisumalume wena but nabashana kimi Can't pass China kimi can't fight sala kimi Noma ungavutha umlilo weparafini Ungazodlalelala kimi uzothela amasaladini
Mane nginga sokuthathela ama steps Mangaboni sokufakela ama specs Sikwenze
bize
Uzolandwa clever Uzolandwa clever
Ubizi lokhu shaya ama packs Wazi kahle ukuthi awuna next Take it
easy
Uzolandwa clever
Easy
Uzolandwa clever
Wena kalaga chance Kunini usithatha kancane Bheka manje ubanda kanjani Yeah, uthanda kanjani Au ye wena kalaga chance Kunini usithatha kancane Bheka manje ubanda kanjani Yeah, uthanda kanjani
Thank you.